Da Nambanyo Matan. Let me talk to ya.
Bitch, kill up.
Mashallah.
Uzuri wake kama kasusiwa, ngozi laini amesakafiwa, so nje mpaka ndani kajaliwa, ndo maana nampenda.
Baby, I need you by my side. Romantic baridi kama ice. Last night uleni text you can invite. Birthday party ma candlelight.
Napenda unavonipa tena wala uchoke. Mix anything in ndani si chomo.
Has taken my heart,
oh,
I can't express
these. So many girls, ila kwako nimefall. Tena nimelewa ka umenipa alcohol. Lonely, lonely, upweke saa hakuna. Matane najua niko nopele na ukuna.
Ole sasa, ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea.
Oh, oh,
sasa, ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea. Nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho. Si machi, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho.
Simwachi. Your body like maboga boga. Analitupa kiwa na chuma mboga. Usombele mikao ya boda kikaa kwenye kigoda. I'm like, oh dada. Brown skin color na shiba tasijala. Lakini text na jikuta na send it to mi amala. I love the way you lie, I love the way you are. Lipsy burning, toto mashallah. Nikiwa nime chill na pata kahawa. Mtoto yuko ndicha neka mambo sawa. Juno na micheni mindo napagawa. Najikuta nishakula bila takunawa.
Sasa ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea. Sasa ameningia moyoni. Sitaki kumtema, nimemzoea. Nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho. Si mwachi, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho, nanza nani paka mwisho.